esekitiwa kulunakulwa bakalana ekimbukanye sanyu mukwano tondeka okubanzeka abalala bekwasa kino na kiri okajibe biri mugitya ogeresa netuwa pembi abalala bonna ne batulaba gatunekane kanye mu byambalo ebyaka
Choli, hani wange.